Draco.
The hero. Nikipewa, niye niye cheke chiu na icheke tu. Naigawa, nini kavile nafaka na ipepe tu. Ongeza chumvi na ndimu zidisha ufundi. Nikesheka bundi. Ubaby nifanye nirudi, tena nirudi. Uno kama limefungwa mota, napiga vinanda mani water. Yani kama vile nimemoka, ainatafuna kagisha kokota. Ziko toka kwa mama so China, benzi moto moto since way back. Hype why mama inabana, oh baby.
Naomba kanyama,
kupa mama, 7 kilo nyuma ukinama. Ninapenda gali kichutama, nipeki nyama. Ayayay, zungusha nipe mugongo. Show ikizidiwe kamu kongo. Gali wanda chimbu wa korongo. Minataka leo tucheze seketo.
Seketo. Roteto. Seketo. Roteto. Siko toka kwa mama so China, nizi moto sex way back. Hype way mama inabana, baby.
Naomba kanyama, nipe kanyama, baby kanyama.
Shino kulala,
kisa kanyama.
Wanagombana,
hapo kanyama.
Wanalogana,
kisa kanyama,
baby.
Hapo kanyama.
Unaunita mchumba iyo sauti nyoro. Napaga wana kuwa kama koo. Nipe ni changa mshe makongo. Kanyama uchochoro. Uchochoro.
So tojo uno.
Weka baby.
Nyama kwa jini.
Weka baby.
Roti uno.
Weka baby.
Yeah.
The V7 Kim Traveler.